hepa kukucheki. Anipenda ye ni memwacha nyumbani, ye hajui. Baby wani changanya zingua maliza, mimi sijiwezi. Ni makosa baby, forbidden fruits are sweet. Naenda, mimi sitabaki. Twajiweka shimo. Ila ninajua kuna kikomo. Si upendo ni mchezo, uongo situmeamini. Najaribu kumpenda niliye naye. Go on and let me be. Naenda, mimi sitabaki. Twajiweka shimoni, this is where we end. Yeah, 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 yeah. Shimoni, this is where we end.